tukiwin tukishinda tunasonga. Tunasonga. Na stress na mashida tunashare. Siku ziko long na my stress ziko more. Na ziko longa na bado sijadose. Check up on me ata niulize uko. Tushikanishe mboka tujengane pamoja.
Sahi ya tujali price. Squad imeiva on a size. Zile kuwa bidii tuli grind tuka fight. Mifuko zisi wai kuwa light. Usiku ni mbichi life yangu imejazwa poa na marafiki ya nitino. Kama pia leo uko busy ni meredefine kuwa one na mashabiki. Mapenzi ndiyo kiki yeah.
Tuki win tuki shinda tunasonga.
Tunasonga.
Na stress na mashida tunashare.
Tunashare.
Na sini life kujengana.
Tunasonga.
Na tumeipanga tangu jana.
Tunasonga.
Na tunajenga mwenye hana.
Baby order. Kawe ni Mkenya say aye. The eyes have it. Masando ile after mboka kuji nice ati. Kuna vilo poa mesafisha ni malai safi. Shida ni mingi sini stress walai. Bada kazi kuna kazi kuji bless Allah. Bigi mbogi ya Pamela that's a lie. Ndani ya mbulu kwenye nuru ni kuji nice Allah. Siweka budget ya kusele pia. Bombe yangu juu ya mezu juu vile miusikia. We deserve to have a drink furaisha isia. Tujengane tujibuild that's the motto here.
Nikona confession. Sipendi tension. Ni decision. Leo ni shere, kazi ni kesho. Wapi formation, wapi formation.
Tuki win, tuki shinda, tunasonga.
Tunasonga.
Na ma stress, na ma shida, tunashare.
Tunashare.
Na sini life kujengana.
Tunasonga.
Na tumeipanga tangu jana.
Tunasonga.
Na tunajenga mwenye hana.
Apewe.
Simu na piga, leo zi reporti. Boy ring ring, ma fosa di klaza. Kujam hasirani, null and void. You smile, don't worry, I got you boy. Loki vibe true, toka east hadi dago. Where you tukipata na sema halu. When he sees, when he farm, when he my bro. Come to, come through.
Tarumbeta zinapiga ni masa. Tungane machuwa mtuchangishe mzinga kimata. Una smile why, niko happy vile inafa.
Na jina utaki.
Buku cheki mbulu kila saa. Nime rise fast sana cheki look buda. Tulichangia kota saibash tunamzinga. Niliva pati pati sahi tunapati pati. Na ulede mangu wakati wote tuna look buda.
Tuki win, tuki shinda, tunasonga.